harusi. Jepi bado kisleki. Get busy, nko busy na my lady. Kwa rodoko only in koja umanjeri. Kuna msa menge na jil na mekata kreti. Kulima karudi home na matunda 16. Ni beshte ya misi kinsekyo na mling. Mashoro meshona kwa ready ku receive. Through pass a riff, mrazi delete.
Nima hotline bling anada ya miteveva. Itabidi umejileta. Nimkamatia chini mike, I see you later. Komia leo ni kukesha. Get busy with the girl, get busy with the girl. Jua sante kujileta. Get busy with the girl, get busy with the girl. Jua sante kujileta. Nima hotline bling.